machozi ma kwangu haina maana, mezidi visa sana, ni kuache we mpweke. Dara umatusi usiku mchana, chumbani unalalama, furaha ndo hakuna, huwaniacha niteseke. Kama ruhusa moyo kumia, kwangu livumilia, kipi mimi nimekosa we uniumize. Ya ndani siri milifumbia, katukutarajia, kando kuyasikia, yangu mina wewe. Nasimama kilingelinge, sipigi moyo sichomi upinde, misitaki kwangu umie, yo my baby. Nasimama kilingelinge, sipigi moyo sichomi upinde, misitaki kwangu umie, yo my baby. Kosa ma ifunga kwa komisha tiananga, hata upepo wa kimbunga. Sita teteresha huba, we matanga mimsiba, penzi ndoli tashiba. Sila umu moyo kukupe, mola lisha pa penzi minawe. Nashinda kutwa mikio, pendo usige sama.